Morning has been teaching us.
We love
Jesus.
Tunampenda Yesu.
You know, as we were worshiping earlier,
tulipokuwa tukiabudu hapo awali,
I realized the goodness of God.
Nilitambua wema wa Mungu.
That God allows us.
Ya kwamba Mungu huturuhusu.
And He even visits us.
Na hata hututembelea.
In the stages that we are in.
Katika hatua tulizomo.
And He makes Himself manifest to
us. Na anajidhihirisha kwetu.
Despite the things that are still in our lives.
Madamu ya vitu ambavyo viko maishani mwetu.
That have hindered us.
Mambo ambayo yametuzuia.
The things that have caused us.
Mambo ambayo yametusababisha.
We are born again, we have had in the past 3 weeks.
Sisi tumeokoka na tumesikia majuma yaliyopita.
But there are things that have happened to us as children.
Lakini kuna mambo yametendekea kama watoto.
And even as we are growing up.
Na hata tulipokuwa tukiendelea
kukua. That have caused us to hold back.
Yametusababisha kujizuia.
Or not to be everything that God has called us to be. Or made us to be.
Na hatujapokea yote ambayo Mungu alikusudia tuyapokee.
But all the same, God still visits us.
Lakini hata hivyo Mungu angali anatutembelea.
God still is good to us.
Bado Mungu ni mwema kwetu.
God still speaks to us.
Bado Mungu anatuzungumzia.
It marvels me.
Inanishangaza.
To think about some of the things, issues in my own life.
Kufikiria habari ya mambo fulani fulani maishani mwangu.
And realize that God still loves me.
Na bado natambua Mungu angali ananipenda.
But I know that God wants to do more in our life.
Lakini najua kwamba Mungu anataka kufanya zaidi maishani mwetu.
We learned in the past 3 weeks
tulijifunza katika majuma matatu
that we are suffering from what we call rejection.
Ya kwamba tunaumia kitu ambacho tunakiita kukataliwa.
And some of these things happen when we were still in the womb.
Na baadhi ya mambo haya yalitendeka tungali katika tumbo za mama.
And some of them happen when we were a few days, a few months old.
Na mengine yakatendeka siku chache baada tumezaliwa.
A few years old.
Ama miaka kadhaa baada ya.
And these things have formed us.
Mambo haya yametuumba.
And they've caused us to react or act in a certain way.
Yametusababisha kutenda ama kuitikia mambo kwa njia fulani.
And we are not acting the way God intended.
Na hatutendi kama jinsi Mungu alivyokusudia.
God wants those things to be removed.
Lakini Mungu anataka mambo yale yaondolewe.
So that we may be whole.
Ili tuweze kuwa wazima.
So that we may be healed.
Tuweze kupona.
So that we may be free.
Tuweze kuwa huru.
Because when you have a blockage.
Kwa sababu ukiwa na kiambazi.
In your life.
Maishani mwako.
It causes or does not allow the flow of things to flow freely in your life or blessings.
Inazuia mtiririko wa baraka kuja kwako kwa uhuru.
Amen.
Amina.
Today we're going to talk about accomplishing forgiveness.
Siku ya leo tunaenda kuzungumzia habari kutimiliza msamaha.
As part of that teaching.
Kama sehemu ya mafunzo yale.
And forgiveness is central to everything that we have learned so far.
Msamaha ni jambo la kati kwa yote ambayo tumejifunza.
It is central to our whole life.
Ni ya kati katika maisha yetu yote.
1 John 1:9.
Yohana wa kwanza 1:9.
Tells us that if we confess our sins.
Inatuambia kwamba tukiungama dhambi zetu.
That God is faithful.
Ya kwamba Mungu ni mwaminifu.
God is righteous.
Mungu ni wa haki.
To forgive us our sins.
Kutusamehe dhambi zetu.
And to cleanse us from all unrighteousness.
Na kutusafisha na udhalimu wote.
You know, a few years ago, many early 90s.
Miaka michache iliyopita katika mwanzo wa 90.
Pastor Selfin and I, we were ministering to ladies.
Mchungaji Selfin na mimi tulikuwa tukihudumia wanawake.
He was my interpreter.
Akiwa mkarimani wangu.
And we did a small teaching on this subject.
Na tukafundisha kiasi fulani ya masomo haya.
And realized.
Na tukagundua.
That many people are suffering from things that they don't know about.
Ya kwamba watu wengi wanaumia juu ya vitu ambavyo hawavielewi.
Those things are hindering us.
Vitu vile vinawazuia.
Oh, you should have been a boy.
Ati heri ungekuwa kijana.
I wanted a son.
Nilitaka mwanaume.
I wanted a daughter.
Nilitaka binti.
I didn't want to have children now.
Sikutaka kuwa na watoto wakati huu.
I was not ready for you.
Sikuwa tayari kwa ajili yako.
And we think that these are children.
Na tunafikiria kwamba hao ni watoto.
Or infants.
Ama watoto.
All the people that are not born, they don't have ears, they don't hear.
Ama tunafikiri wasiozaliwa bado hawana masikio, hawasikii.
Not knowing that they are spirit beings.
Bila kujua kwamba wao ni viumbe roho.
And these things affect them.
Na mambo haya yanawaadhiri.
And so a person is born.
Kwa hivyo mtu anazaliwa.
and something is happening in their life that they don't understand. Let me share a little bit of something about myself. My father was a Christian.
Baba yangu alikuwa ni Mkristo.
He was not just a church goer, he was a true Christian.
Hakuwa tu mshiriki wa kanisa, alikuwa tu Mkristo wa kweli.
His father was instrumental in bringing the Anglican church to our home village.
Baba yake,
our town.
Baba yake alikuwa ametumika kuleta kanisa.
And from my father came the first Pentecostal church. They were not preachers. But God used them as instruments to bring his work into that town.
Lakini Mungu aliwatumia kama chombo cha kuleta kazi yake katika mji wetu.
On the other hand, my mom comes from a family
mama yangu anatoka katika jamii
where by them they are involved in devil worshiping and all those stuff.
Wanajishirikisha na mambo ya kuabudu abudu shetani na takatakata kama hiyo.
From her mom, a father side and on her mother side.
Kutoka kwa baba yake na mama yake wote.
And the marriage was arranged by my grandparents.
Na kina nyanya zangu na babu zangu ndio walioandaa hiyo ndoa.
My mother was very young when she got married.
Mama yangu alikuwa mchanga sana alipoolewa.
My father was older than my mom.
Mama yangu alikuwa ni mzee kuliko
mama. And he already had somebody in his life that he was in love with.
Na alikuwa na mtu aliyempenda maishani mwake.
And so my mother coming into his life was not what he again for.
Kwa hivyo mama yangu kuja maishani mwake sio kile alichotaka.
But my dad was a man that wanted to obey his parents.
Obeyed
his parents.
Lakini baba yangu alikuwa ni mtu alipenda kuwatii wazazi wake.
And so he kicked this other woman out.
Na kwa hivyo akamweka kando huyo mwanamke mwingine.
And respected his parents.
Na akawaheshimu wazazi wake.
And so after a while my mom got pregnant with me.
Kwa hivyo baada ya kitambo fulani mama yangu akawa mjamzito wangu.
My mom's mom died when my mother was 2 years old.
Mama ya mama yangu akafariki mama yangu akiwa mjamzito miezi miwili.
So she hardly knew her mom.
Kwa hivyo excuse me.
My grandmother died when my mother was 2 years old.
Okay, nyanya yangu wa mama alifariki mama yangu akiwa miaka miwili.
So my mom hardly knew her mom.
Kwa hivyo mama yangu hakumjua mama yake.
And her father had other wives.
Na baba yake alikuwa na wake wengine.
So he really didn't care for her.
Kwa hivyo hakumjali sana.
So I guess it was a way of not having another mouth, you know, taking up another mouth that he was going to feed.
Kwa hivyo ndoa ile iliharakisho ili wasiwe na kinywa kingine ambacho wanakilisha.
So he gave his daughter into marriage.
Akampeana binti yake kwa ndoa.
And so when my mother was pregnant with me.
Kwa hivyo mama yangu akiwa mjamzito wangu.
8 months into her pregnancy.
Miezi minane katika mimba ile.
Remember she was raised up by her grandmother now.
Kumbuka alilelewa na nyanya yake.
And her mom died. Her grandmother died.
Na wakati ule akiwa miezi minane amenibeba tumboni nyanya yake akafariki.
She was 8 months pregnant with me.
Alikuwa na mimba ya miezi minane na mimi.
I used to get very, you know, growing up, I don't remember things that happened when I was a child.
Wakati mimi nilikuwa nikikua, ninajikuta kwamba sikumbuki mambo yaliyonitendekea nikiwa mtoto mdogo.
I remember that I was a sickly child.
Nilikumbuka kweli nilikuwa mtoto mgonjwa.
And every year I would die at least 2 or 3 times every year and come back to life.
Na kila mwaka ningezirai na kufa kama mara mbili ama tatu na kufufuliwa baadaye.
I'm a strong one.
Mimi ni mwenye nguvu.
I am here to stay.
Niko hapa kuendelea kuishi.
The devil couldn't take me.
Shetani hangenichukua.
Why? Because God had a plan for my life.
Kwa sababu Mungu alikuwa na mpango wa maisha yangu.
But I will die, they will rush me to hospitals.
Ningekuwa nimekufa, wananikimbisha hospitalini.
Sometimes they would tell my father, you need to get an helicopter ready because this hospital cannot, you know, carry out the things that needs to be done in her life.
Wakati mwingine angerimambia baba yangu ya kwamba tafuta katika helicopter iwe tayari kwa sababu hospitali haiwezi kumshughulikia
vilivyo. But my dad was a man of faith.
Lakini baba yangu alikuwa mtu wa imani.
He didn't accept what the doctor said.
Hakukubali yote ambayo madaktari walisema.
They said I wouldn't live past a certain age. I am way over that age.
Na walisema sitaishi hadi miaka fulani nimepita hiyo mwaka na mbali.
But there was something I could never remember anything that happened as a child.
Kuna kitu ambacho singekikumbuka kuhusu vile ilivyonitendekea nikiwa mtoto.
And sometimes I would go through moods of I'm angry. There's an eternal anger inside.
Na wakati mwingine ningeingia katika kipindi ambacho kuna hasira nyingi kule ndani.
And I couldn't understand where it's coming from.
Na singeweza kuelewa inatoka wapi.
It wasn't because somebody did anything to me.
Si kwa sababu mtu yote alinitendea chochote.
It was like something on the inside.
Ilikuwa ni kitu tu kilichokuwa ndani.
And I will pray about it.
Na ningeomba juu yake.
And I will confess the word.
Ningekiri neno.
I know the word of God says.
Ninajua neno la Mungu linasema.
But an angry person.
Na lakini mimi ni mtu ya kama mtu mwenye hasira.
It's like a wall, a city without walls.
Ni kama mji usio na ukuta.
And I will look at myself.
Na ninajiangalia.
And I will say, oh my God.
Ninasema Mungu wangu.
The walls are down.
Yaani kuta zangu ziko chini.
I have no more protection.
Mimi sina ulinzi wowote.
I knew that here.
Nilijua hiyo hapa.
But I didn't know what was happening.
Lakini sikujua kilichokuwa kitendeka ni nini.
And you know, we have been going through these classes.
Na unajua tumekuwa tukipitia katika madarasa haya.
And this year when we went to the US,
mwaka huu tulipoenda Marekani,
Pastor Marilyn mentioned more classes that she had been going through.
Mchungaji Marilyn akataja juu ya madarasa mengi zaidi wamekuwa kienda.
Could somebody take care of the children?
Tafadhali hawa watoto washughulikiwe.
And we requested that we needed those classes in this church.
Na tukaomba ya kwamba tunahitaji masomo yale katika kanisa hili.
And she talked to the people that have a school. She actually went to school for it.
Akawazungumzia watu walio na shule ile ambayo walikuwa wameenda.
And usually they won't do the school without them coming, you know, they won't allow somebody else without them coming to do the school.
Kawaida hawawezi kuruhusu mtu mwingine awafanyie shule ila wao wenyewe.
So we prayed.
Kwa hivyo tukaomba.
We asked God.
Tukamwomba Mungu.
We asked that write those people and see what they will say.
Tukamuuliza waandikie wale watu tusikie watasema nini.
So she wrote to them.
Kwa hivyo akawaandikia.
And they allowed.
Na wakaruhusu.
And some of the staff members went through the school.
Baadhi ya watenda kazi hapa tukapitia kwenye shule.
And we got books like this.
Na tukawa na vitabu kama hivi.
And a lot of teaching.
Na mafunzo mengi.
And while we were doing after school, we would go to watch the DVD and go through the classes.
Na baada ya shule tunaenda tunafunzwa kupitia kwa runinga.
And as we were going through those things,
tulipokuwa tukipitia mambo yale,
I shared about the fact that I don't remember anything in my childhood.
Nikashiriki kuhusu mimi sikumbuki chochote kuhusu siku zangu za utotoni.
And so we talked more.
Kwa hivyo tukazungumza zaidi.
And she said, what, you know, in the talk we said, well, I shared about my mom getting pregnant and her grandmother dying 8 months before I was delivered.
Katika mazungumzo yale nikawapa hadithi hiyo yote ya kwamba mama yangu alikuwa mjamzito miezi 8, nyanya yake akafa wakati nilikuwa pale.
And she said I went through a trauma.
Na akasema ya kwamba ulipitia kwenye uchungu mkubwa.
That was traumatic.
Ya kwamba hicho ni kitu ambacho
kilinigandamiza. I was not born, I was in her womb.
Nilikuwa sijazaliwa, nilikuwa tumboni.
But I picked up what was going on.
Lakini niliweza kunyaka ama kupata kile ambacho kilikuwa kikitendeka.
I said, a child in the womb.
Kama mtoto tumboni.
I felt the pain.
Nilisikia uchungu.
I felt the anger.
Nilisikia hasira.
I felt the resentment.
Nilisikia
I felt the rejection.
Nikasikia kukataliwa. Tumboni.
My parents that gave birth to me love me.
Wazazi wangu wananipenda.
But I picked up all those things.
Lakini mimi nilichukua yale mambo yote.
And on, was it last Saturday, the Saturday before?
Na Jumamosi kabla hiyo.
And I was praying about this.
Na nilikuwa nikiomba juu ya hii.
The Saturday before I went to minister in town to the ladies.
Na Jumamosi nyingine hapo nikaenda mjini kuwahudumia.
And as I was ministering,
nilipokuwa nikiwahudumia,
it just came out of me. The Holy Spirit just brought it out of me.
Roho Mtakatifu akaileta tu kwangu.
And I shared this with them.
Na nikawashirikisha.
And I immediately said,
na pale pale nikasema,
Father, I forgive my great grandmother.
Ba Mungu ninasamehe babu yangu mkuu
for dying
kwa kufa
and leaving my mother to go through that trauma
kwa kufa na kumuacha mama yangu kupitia kwenye uchungu ule.
And everybody laughed.
Na kila mtu akacheka.
And I laughed also.
Hata mimi nilicheka.
And I came home.
Na nikaja nyumbani.
That same evening.
Siku hiyo jioni.
God revealed something to me.
Mungu akanifunulia kitu.
And I was going, oh my God.
Nikasema, oh Mungu wangu.
And a few hours later, one of my sisters called.
Masaba, machache baadaye, dada yangu moja akapiga simu.
And I shared what God did.
Nikamshirikisha kile ambacho Mungu alifanya.
And she said, you know what?
Akasema, unajuaje?
Remember, you never remembered anything that happened. I shared with her some things that I heard my father say as a little child. I am the oldest. I was close to him. But I hardly remember anything he shared. But I shared something that was very crucial.
Na nikamshirikisha kitu ambacho kilikuwa cha maana sana.
It was because I forgave.
Ni kwa sababu nilisamehe.
And the remembrance came.
Na sasa kumbukumbu ikaja.
Did you get what I'm saying?
Mapata vile nimesema.
I forgave a woman I never met in my life.
Nilimsamehe mama ambaye sijawahi kukutana naye maishani.
I forgave the actions that took place.
Nilisamehe vitendo vilivyotendeka.
I forgave her for dying.
Nilimsamehe kwa kufa.
And causing my mom to go through another trauma in her life.
Na kumsababisha mama yangu tena kupitia uchungu mwingine.
Which affected my life.
Ambao sasa uliathiri maisha yangu.
I'm different. I can say I am different.
Mimi naweza kusema mimi ni tofauti.
It's been a few days. He came to me and he said, "Do you know you're different?"
Na Mungu akaja akaniambia, "Unajua kwamba wewe ni tofauti."
Are you listening to what I'm saying?
Mm.
It's very crucial.
Ni ya muhimu sana.
Jesus said in his word.
Yesu akasema katika neno lake.
That we are to forgive 70 times 7 times.
Ya kwamba tusamehe mara 70.
You see, forgiveness is not a nice option.
Yani msamaha sio chaguo nzuri.
It is a commandment with a warning.
Ni amri iliyo na onyo.
It is not an option.
Sio chaguo.
But a commandment.
Lakini ni amri.
Jesus gave us a commandment.
Yesu alitupa amri.
That we are to forgive.
Ya kwamba tusamehe.
And this commandment carries a warning with it.
Na amri hii inabeba onyo kwayo.
In Matthew chapter 6.
Katika Mathayo 6.
Jesus teaches the disciple a powerful prayer.
Yesu anawafundisha wanafunzi ombi lenye nguvu.
And in that prayer he added.
Na katika ombi lile akaongeza.
And forgive us our debts.
Utusamehe madeni yetu.
Even as we forgive our debtors.
Kama sinasi tuwasemeheavyo wadeni wetu.
Are you getting what I'm saying?
Napata hiyo.
Forgive us our debts.
Tusamehe deni zetu.
Forgive me my debt.
Nisamehe deni zangu.
Even as I forgive
kama
my debt.
Kama jinsi ninavyosamehe deni za wengine.
When we do not forgive,
tusiposamehe,
then we activate the law of sowing and reaping.
Basi tunafanyisha kazi kwa nguvu sheria ya kupanda na kuvuna.
Unforgiveness is sin.
Kutosamehe ni dhambi.
And sin has its punishment.
Na dhambi ina adhabu yake.
And the punishment of sin is death.
Na adhabu ya dhambi ni mauti.
So when I don't forgive,
kwa hivyo nisiposamehe,
I'm activating that law to work in my life.
Mimi ninachochea sheria ile ifanye kazi maishani mwangu.
To work against me.
Itende kazi kinyume nami.
I begin to reap.
Na nianze kuvuna.
The unforgiveness is a seed that I have planted.
Kutosamehe ni mbegu niliyoipanda.
And it grows.
Na inakuwa.
And it grows.
Na inaendelea kukua.
And it grows.
Na inaendelea kukua.
The longer I leave it,
yeah, jinsi ninavyoishi kwa muda mrefu,
the tree becomes.
Ndivyo mti unavyoendelea kukomana kuwa mkubwa.
And I become the one who reaps the harvest.
Nami nakuwa ndiye ninayevuna mavuno yale.
Are we getting it?
Tunapata.
You sin against. When you sin against the universe, you pay for it.
Ukitenda dhambi chini ya dunia ama ya ulimwengu utalipa.
I was watching the news one day.
Nilikuwa nikiangalia habari wakati moja.
And I heard the minister Margaret Wangari? Madari say something. Wangari Madai said.
Na nikamsikia yule waziri, naibu waziri Wangari Madai akisema.
She said nature is very unforgiving.
Akasema ya kwamba asili haisamehi.
And that stood out of all the words she said.
Na hiyo ndio niliyoelewa zaidi kwa mambo yote aliyoyasema.
When you go against nature.
Ukienda kinyume cha maumbile ama asili.
Reaping that takes place.
Kuna mavuno yanayokuja.
You sow unforgiveness, you reap unforgiveness.
Unapanda kutosamehe, unavuna kutosamehe.
You sow forgiveness, you reap life.
Unapanda kusamehe, unavuna uzima.
You see, many times,
mara nyingi,
people think,
watu hufikiri,
that they have forgiven when they have not.
Yakobo wamesamehe wakati hawajasamehe.
We have gone through the words.
Tumepitia katika maneno.
But it's not in our hearts. It's lakini, not coming from our hearts.
Lakini maneno yale hayatoki moyoni.
It is not taking place in our hearts.
Haijazama moyoni mwetu.
We are still manifesting the fruits of unforgiveness.
Bado tunadhihirisha yale matunda ya kutosamehe.
Jesus again said in Matthew 6.
Yesu akasema tena katika Mathayo 6.
For if you forgive men of their transgressions.
Kwa kuwa ukiwasamehe watu makosa yao.
Your heavenly Father also will forgive you.
Baba yako aliye mbinguni atakusamehe pia.
But if you do not forgive men.
Lakini kama hautawasamehe.
Then your heavenly Father will not forgive you.
Wala baba yenu hatawasamehe.
Your transgression.
Makosa yenu.
It is not that God is unable to forgive.
Si kana kwamba Mungu hawezi kusamehe.
But it is because the law is in operation.
Lakini ni kwa sababu kuna sheria inayotenda kazi.
God has the ability to forgive.
Mungu ana uwezo wa kusamehe.
God can forgive.
Mungu anaweza kusamehe.
But when we don't forgive.
Lakini tusiposamehe.
Then we lock the poison in our heart.
Basi sasa tunafungia ile sumu mioyoni.
I heard Pastor Marilyn said it.
Nikamsikia mchungaji Marilyn akisema hivi.
Unforgiveness.
Kutosamehe.
It's like me drinking poison,
ni kama mimi nikinywa sumu,
and hoping that the other person will die.
Na nikitarajia kwamba mtu mwingine ndiye atakaye kufa.
Did you get that?
Umepata hiyo?
I drink the poison.
Yani mimi ninainywa sumu.
But I'm hoping that the person that did harm to me will die.
Lakini natarajia mtu aliyenikosea ndiye atakaye kufa.
God has the ability to forgive.
Mungu ana uwezo wa kusamehe.
God wants us to forgive.
Mungu anataka sisi tusamehe.
God wants to forgive.
Mungu anataka kusamehe.
He also said,
akasema pia,
in Mark 11,
katika Marko 11,
and whenever you stand praying,
na wakati wowote usimamapo kuomba,
forgive.
Samehe.
Whenever you stand praying,
unaposimama kuomba,
forgive.
Samehe.
Why? Because your prayer will not go anywhere.
Kwa nini? Kwa sababu maombi yako hayataenda
popote. Your prayers will not be answered.
Maombi yako hayatajibiwa.
Your prayer just hits the feeling and comes back.
Maombi yako tu yanagonga kwenye paa na kurudi.
How many times have we prayed?
Ni mara ngapi ambapo umeomba na kuomba
about something? About something.
Juu ya kitu fulani.
We have prayed the word of God.
Tumeomba neno la Mungu.
We have quoted the word of God.
Tumeinukuru neno la Mungu.
We have said what the word of God
says. Tumesema neno la Mungu lisema.
But it's not taking place in our life.
Lakini haijatimia maishani mwetu.
He said when you stand to pray.
Anasema mnaposimama kuomba.
Forgive.
Samehe.
Forgive.
Samehe.
Forgive.
Samehe.
Amen.
Amina.
Forgive.
Samehe.
If you have anything against
anyone. Kama una kitu chochote dhidi ya mwenzako.
Forgive that person.
Samehe yule mtu.
So that.
Ili.
So that.
Ili.
It is a connection here.
Kuna mshikamano
in
pale.
You receiving forgiveness.
Yani katika wewe kupokea msamaha.
So that.
Wewe upe samaha ili.
Your Father who is in heaven.
Baba yako aliye mbinguni.
May forgive you.
Akusamehe wewe.
So if we are not forgiven.
Kwa hivyo kama hausamehi.
Then we have not forgiven. If we are not forgiven.
We hatujasamehea.
I carry these things for my life, not even knowing it.
Yani niliabeba mambo haya maishani mwangu hata bila kujua.
I remember one time.
Ninakumbuka wakati mmoja.
You know, my father has gone home to be with the Lord.
Baba yangu ameenda tayari nyumbani kuwa na Bwana.
My father was almost, you know, he came to the place in our lives. He was a mini Jesus.
Yani baba yetu alifika mahali hivi kwamba alikuwa ni kama Yesu mdogo kwetu.
We were almost like God's grandchildren.
Yani sisi tulikuwa ni kama wajukuu wa Yesu.
God does not have grandchildren.
Mungu hana wajukuu.
We knew that when my father prays, it happens.
Tulijua kwamba baba yetu akiomba mambo yanatendeka.
As a child growing up.
Kama mwana nilipokuwa nikikua.
I grew up where people worship trees, you know, they cut a trunk of tree down. They put eyes on it and nose and ears and mouth and stick it back in the ground and that is their God.
Yani nililelewa mahali ambapo watu wanakata kisiki cha mti wana kiweka macho, mapua, mdomo, alafu wanakirudisha kwenye mchanga wanaanza kukiabudu.
They honor that tree God.
Wanaheshimu Mungu yule wa mti.
He was everything.
Yani yeye ni kila kitu kwao.
When he says something everybody believes and everybody does it.
Akisema chochote watu wanakiamini na wanakifanya.
But then I get a father.
Lakini hapa nina baba.
That didn't believe in what that tree God said.
Ambaye haamini kile ambayo Mungu yule wa miti anasema.
That was not subjected to what that tree God said.
Yeye hakunyenyekea Mungu yule wa kijiti.
And everything that was done,
na chochote ambacho kilifanywa,
he was not participant in.
Yeye hakushiriki ndani yake.
And I remember as growing up,
ninakumbuka nikikua,
we will go home for Christmas.
Tungeenda nyumbani,
in our hometown, but we'll go home for Christmas.
Hatukuishi kule kijijini, lakini tulikuwa tukienda pale.
During the day you are excited as a child, you are playing.
Mchana mnafurahi na kucheza kama
mtoto. But in the evening, when the evening is coming, when the night is coming,
lakini jioni usiku unapokuja,
there was that eerie fear.
Yani kuna ule uoga.
You don't want to sleep.
Hautaki kulala.
You can feel it in the atmosphere.
Unaweza kuhisi katika hali ya anga.
The evil was so thick.
Uovu ulikuwa wenye nguvu.
But you wake up at night.
Lakini aye angeamka usiku.
And you will hear my dad praying.
Ungeamka usiku ungesikia baba akiomba.
Always praying.
Mtu yule alikuwa akiomba daima.
I mean, all those kids he had.
Watoto wote aliyokuwa nao.
We wouldn't even have the guts to get up at night to go to the bathroom.
Yani hata tungeweza kuamka usiku kwenda chooni.
Because of fear.
Kwa sababu ya uoga.
So we were, papa, papa.
Kwa hivyo tunaenda tuko baba. Papa nipeleke.
He would take us.
Na yeye angetupeleka.
The next person would come.
Mtu mwingine wa pili angekuja, baba, nipeleke. Nipeleke, nataka.
He would take us.
Nipeleke.
He goes back to sleep.
Anarudi mwingine.
That man hardly slept.
Mtu yule hata hakulala.
He was always praying and taking us to the bathroom.
Kila wakati alikuwa akiomba na kupeleka watu chooni.
So I knew that my father, when he prays, things happen.
Nilijua kwamba baba yangu akiomba mambo yanatendeka.
We were persecuted.
Tulikuwa tukiudhiwa.
One year they came after us with machete.
Wakati mmoja wakatujia na mapanga.
The whole town.
Yani mji wote.
Including some of my aunts and uncles.
Baadhi yao wakiwa kila shangazi na wajomba.
That my dad has brought.
Ya kwamba baba yao ambaye baba yangu ame.
A religion.
Eti ya kwamba baba yangu ameleta dini.
That will destroy the town.
Ambayo itaharibu mji.
So they have done all their witchcraft.
Ya kwa hivyo walikuwa wamefanya uchawi wao wote.
And nothing happened.
Na hakuna kilichokuwa kimetendeka.
My parents were the only people in our hometown that have all their children alive.
Baba yangu na mama yangu ndio peke yao katika kijiji chetu walikuwa na watoto wao wote wakiwa hai katika kijiji chetu.
So they thought they would use the panga.
Kwa hivyo wakajua sasa watatumia mapanga.
Because their medicine didn't work.
Kwa sababu madawa yao hayakufanya kazi.
So I knew my father was a man of prayer.
Nilijua baba yangu ni mtu wa maombi.
But when he died.
Lakini wakati alipokufa.
I couldn't believe God would let that happen.
Yaani sikuamini kwamba Mungu angeruhusu ndio itendeke.
I was angry. I was angry.
Nikakasirika.
I was angry with my father for dying. Nikakasirikia
baba yangu.
I was angry with God.
Na nikamkasirikia Mungu.
Because my father had gone through a lot for him.
Kwa sababu Mungu baba yangu alikuwa ameteseka mengi kwa ajili ya Mungu.
He was only 54 years old.
Alikuwa tuna miaka 54.
He shouldn't have died when he died.
Hangekufa wakati alipokufa.
You understand what I'm saying?
Unaelewa ninachosema?
He shouldn't have. So all those things.
Yaani mambo yale yote ndani.
But I realized.
Nikagundua.
I needed to forgive.
Nahitaji kusamehe.
I needed to forgive.
Nilihitaji kusamehe.
Are you listening to what I'm saying? I needed to forgive.
Ninahitaji kusamehe.
Once in a while,
mara moja kwa wakati,
I knew if my father was alive.
Nilijua kama baba yangu angekuwa hai.
He would have been so proud of me.
Angekuwa angejivunia mimi sana.
So proud of what I'm doing here.
Angejivunia ninachokifanya hapa.
So proud of what God is doing through me.
Angejivunia kile ambacho Mungu anafanya kupitia kwangu.
And there are seasons and moments.
Na kuna nyakati na vipindi.
They come up.
Zinainuka.
Why did you have to die?
Kwa nini ulikufa?
Are you getting what I'm saying?
Unapata ninachosema?
It says forgive.
Inasema samehe.
If you have anything.
Kama una chochote dhidi ya
Mungu. So that your father also will forgive you.
Ili baba yako wa mbinguni pia akusamehe.
See, it is impossible.
Unajua haiwezekani.
For anyone.
Kwa mtu yeyote.
To forgive anybody.
Kumsamehe yeyote.
Anything.
Chochote.
At any time.
Wakati wowote.
We think we can.
Tunafikiri tunaweza.
But we can't.
Lakini hatuwezi.
It is not in our power to do so.
Yani haimo katika nguvu yetu kufanya hivyo.
Forgiveness is the work of God's grace.
Msamaha ni utendaji wa neema ya Mungu.
And God accomplished this in Jesus Christ for us on the cross.
Na Mungu alitimiliza hii katika Kristo ndani yetu msalabani.
So when we attempt to forgive,
ili tunapodhubutu kusamehe,
we ask Jesus to come in.
Tunamuuliza Yesu aingie.
And accomplish for us.
Na atutimizie.
what forgiveness is all about.
Kile ambacho msamaha ndicho.
We get into position.
Tunaingia katika mahali.
So that he can accomplish.
Ili aweze kutimiza.
Forgiveness for us.
Msamaha kwa ajili yetu.
In us.
Ndani yetu.
And as us.
Na kama sisi.
Because Jesus went to the cross.
Kwa sababu Yesu alienda msalabani.
For us.
Kwa ajili yetu.
In us.
Ndani yetu.
As us.
Kama sisi.
2 Corinthians chapter 5 verse 21 says.
Wakorintho wa pili 5:21 inasema.
For he knew no sin. He who knew no sin.
Kwa maana yeye asiyejua dhambi.
Was made sin for us.
Alifanywa dhambi kwa ajili yetu.
Remember he knew no sin.
Kumbuka hakujua dhambi.
But he became one with us.
Lakini akawa mmoja nasi.
He became one with our sin.
Akawa mmoja na dhambi.
He became one with the rapist.
Akawa mmoja na.
He became one with the murderer.
Na wauaji.
He became one with the prostitute.
Akawa mmoja na makahaba.
He became one with everything that we would do or have done or are going to do.
Akawa mmoja na kile ambacho tumefanya, tutakachofanya na kile ambacho tayari tunafanya.
He identified with us.
Akajitambulisha
na. He identified with us.
Akajitambulisha na.
He identified with our hearts.
Akajitambulisha na maumivu yetu.
And he became one with us.
Na akawa mmoja nasi.
And it was in that moment.
Na ilikuwa ni katika wakati
ule. Of becoming one with us.
Wa kuwa mmoja na sisi.
That the Father.
Ambapo Baba.
Turned his face.
Aligeuza uso wake.
Away from Jesus.
Mbali na Yesu.
Did you get what I said?
Umepata vile nimesema?
It is at that place.
Ni katika mahali pale.
Of Jesus becoming one with us.
Ambapo Yesu alifanyika mmoja nasi.
It isn't Jesus that in oh Father remove the cup. It wasn't because of the fact that he was going to the cross.
Yani alipokuwa akisema ondoa kikombe hiki sio tu ati kwa sababu alikuwa akienda msalabani.
It was the identification.
Ulikuwa ni ule utambulishaji.
He identified with my sin.
Yani kujitambulisha na dhambi zangu.
He identified with my pain.
Alijitambulisha na uchungu wangu.
He identified with who I am.
Alijitambulisha na mimi ni nani.
Hallelujah.
Hallelujah.
That is what forgiveness is all about.
Hivyo ndivyo msamaha ulivyo.
Forgiveness is not I am good.
Msamaha sio kusema kwamba mimi ni mwema.
Forgive them.
Wasamehe hawa.
They are the ones that did wrong.
Hawa ndio waliofanya makosa.
No, forgiveness is identifying with the person who hurt you.
Msamaha ni kujitambulisha na yule mtu aliyekuumiza.
You know, again I'm going to share a few more things here.
Yaani hapo acha niwashirikishe mambo kadhaa.
You know, because of the way my mom was raised up.
Kwa sababu ya vile mama yangu alivyolelewa.
My mom wasn't a very you know, lovey-lovey person.
Mama yangu hakuwa mtu ambaye anapenda penda sana.
But my mom is a tough woman.
Lakini mama yangu ni mama mkali.
My mom would sit back and just, you know, she's kind of person.
Mama yangu hawezi kukaa tu na hapo anatulia ni mtu ambaye anaruka na kufanya kitu.
And my sister Tomora, we were just discussing some issues, some things.
Juzi dada yangu Tomara tukashirikisha mambo.
She looks, you know, like my mom when my mom was young.
Yani yeye anafanana kabisa na vile mama yangu alivyokuwa akiwa mtoto.
And they have the same almost the same kind of.
Na wote walikuwa na hali hiyo ya hasira kama mama.
And she was telling me, sharing something with me the other day.
Akashiriki nami mambo fulani juzi.
About my mom that I didn't know.
Juu mama yangu ambayo sikujua.
You know, I've always seen her. She's not, you know.
Yani nilikuwa tu nikimwona ambaye si wa mapenzi sana tu wako hivyo.
My dad is the one who is always.
Na baba yangu ndiye ambaye anakumbatia kila wakati na kupenda.
He was actually some people thought he was a sugar daddy. No, he was my dad.
wakati mwingine watu walifikiri kwamba yeye ni baba mzee rafiki yetu lakini alikuwa baba yetu.
Oh, I saw you with one old man the other day.
Yeye ati niliwaona na baba mwingine mzee mzee.
He was we would did things together. He took us out. You know, we were always together.
Alitupeleka nje, tunacheza, tulikuwa na wakati wote naye mwingi.
So I saw my mom always as the one who is hindering, the one that is stopping, the one that is not one, you know, she was the enemy of the house.
Nilimuona mama yangu kama anayezuia, ambaye anakatishia katishia. Kwa hivyo alikuwa ni kama yeye ndiye adui wa nyumbani.
And my dad was the good man.
Na baba yangu alikuwa ndiye aliye mzuri.
So as we were talking.
Kwa hivyo tulipokuwa tukizungumza.
You know, we all of us saw that. We recognized that.
Yaani wote tulikuwa tukiona hivyo na kutambua hivyo.
And when my mom sometimes will tell her, she told me, when my mom sometimes will say, do this or this and that.
Yani akaniambia kwamba mama yangu alipokuwa akisema fanya hii na ile na ile,
she would say, but papa said.
Naye angesema lakini baba alisema.
But papa said.
Lakini baba alisema.
And she said one day my mom said to her.
Atina siku moja mama akamwambia,
you know, you are just like me when I was a little young girl.
Ati mama yangu akamwambia, wewe ni kama tu ulikuwa kama mimi, uko kama mimi nilivyokuwa nikiwa msichana mdogo.
But I never had anybody.
Lakini sikuwa na yeyote
that I could say.
Ambaye ningesema,
said,
alisema,
even though I didn't want to do some things, I never had anybody.
Hata kama sikuwa nikitaka kufanya mambo fulani fulani, sikuwa na yeyote.
And that broke my heart.
Na hiyo ikavunja moyo wangu.
Of, you know, I saw my mom in a different way.
Nikamuona mama yangu kwa njia tofauti.
She didn't have anybody.
Hakuwa na yeyote
to stand with her.
Kusimama na yeye.
And she could say, but my dad said I shouldn't.
Ambaye angesema ya kwamba baba yangu alisema na kitu kama hilo.
Do you understand what I'm saying?
Wana vile nasema.
I began to see her in a deep, my heart. It was like I was in my mom and she is in me now.
Nikaanza kuonekana kwamba nilikuwa ndani ya mama yangu na mama yangu yuko ndani yangu.
I began to feel the pain.
Nikaanza kuhisi uchungu.
That's what forgiveness is.
Yani hivyo ndivyo msamaha ulivyo.
Do you get that?
Unapata hiyo?
Feeling what that person
is. Uhisi kile ambacho mtu huyu.
Okay, he's not making excuses.
Sio kufanya kutoa visababu.
In the garden of Gethsemane.
Katika shamba la Gethsemane.
Jesus fully was a God and was fully man.
Yesu kamili alikuwa mwanadamu na Mungu pia.
But he reached across time and space.
Lakini ilifika wakati fulani.
And became us.
Akawa sisi.
Hallelujah.
Amen.
He became sin for us.
Akawa dhambi kwa ajili yetu.
He became one of us.
Akawa mmoja wetu.
Every person in the past, present and future.
Kila mtu wa wakati aliyopita, wakati huu na wakati ujao.
Hallelujah.
Amen.
Now forgiveness,
msamaha,
is easier,
ni rahisi,
when we catch the resentment quickly.
Wakati tunapata ule uchungu ama ile hasira,
it becomes easier.
Inakuwa rahisi haraka.
But it becomes difficult when you let it lodge in your heart.
Lakini msamaha sasa unakuwa ni mgumu wakati unawaacha ikae ndani yako.
And it becomes a stone. It's like you've poured cement. You've sealed it with cement.
Yani inakuwa sasa ngumu, ni kama kwamba umeweka simiti chini.
It becomes easier when we catch it immediately. When it comes and we catch it immediately.
Msamaha unakuwa wa haraka wakati tunaishika kwa haraka na kutoa kwa haraka.
That's when we say, Lord Jesus.
Hapo ndipo tunasema Bwana Yesu.
I ask you to come.
Na kuomba uje.
And enable me to forgive.
Na uniwezesha kusamehe.
And I forgive this
man. Na ninasamehe mtu huyu.
Ephesians chapter 4.
Waefeso 4.
Verse 32.
32
says, be kind.
Inasema muwe wafadhili.
And compassionate.
Na wenye huruma.
To one another.
Kwa moja na mwingine.
Forgiving each other.
Mukisameheana.
Just as in Christ God forgave you.
Kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi.
Hallelujah.
Amen.
Just as in Christ God forgave you.
Kama vile Mungu katika Kristo aliwasamehe ninyi.
And Colossians 3:13.
Na Wakorosai 3:13.
It says, bearing with one another.
Inasema ya kwamba mukichukuliana wenyewe.
And forgiving each other.
Na kusameheana.
Whoever has a complaint against anyone.
Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake.
Just as the Lord forgave you.
Kama Bwana alivyowasamehe.
So also you should forgive.
Hivyo na nyinyi.
And Hebrews 12:15.
Na Waebrania 12:15.
See to read that.
Hakikisha kwamba.
No one comes short.
Hakuna anayepungukiwa.
Of the grace of God.
Neema ya Mungu.
When we choose to forgive.
Tunapoamua kusamehe.
The grace of God, the favor of God begins to flow in our lives.
Neema ya Mungu, kibali cha Mungu kinaanza kutiririka maishani mwetu.
It begins to flow in my life.
Kinaanza kutiririka maishani mwangu.
And begins to flow through me.
Na inaanza kutiririka kupitia kwangu.
I needed to know what happened in my childhood.
Nilihitaji kujua nilitendekewa nini.
It's like I am in a space where I don't know what's going on.
Nilikana kwamba nilikuwa katika hali ambapo sijui ni
kitu. I am alive but I don't know what happened.
Niko hai lakini sijui kulitendeka nini.
It's like I have lost from here to there.
Ni kama niliruka kutoka hapa hadi kule.
Do you get what I said?
Unaona hivyo?
I have lost my life from here to there. I was alive. I was alive. But I didn't know what happened. But because I chose to forgive, God allowed His grace to flow through me. It became easy for God to flow and to reveal something to me. That was so powerful. And what He revealed to me is something not just for my life, but affected all my siblings. Do you get what I'm saying? Forgiveness is powerful. But we put ourselves, we choose.
Lakini tunachagua kujiweka.
Again, it's not something we can do ourselves.
Tena si kitu ambacho tunaweza kukifanya wenyewe.
Forgiving your parents.
Kuwasamehe wazazi wako.
Forgiving your fathers.
Kuwasamehe baba zako.
For not being there for you.
Kwa kutokuwa pale kwa ajili yako.
For not loving you the way you thought they should love you.
Kwa kutokupenda jinsi ulivyofikiri wakupende.
Some of us would want to go to school, they didn't send us.
Baadhi yetu tulitaka kwenda shuleni hawakututuma shuleni.
Some of us didn't want that are married, didn't want to marry who we married.
Wengine watu tulioolewa hatukupenda ku.
We were in love with somebody else.
Watu wengine,
but our fathers.
Lakini baba zetu,
because they wanted cows.
Kwa sababu walitaka ngombe.
Do you get what I'm saying?
Unapata ninachosema?
We need to forgive.
Tunahitaji kusamehe.
We need to allow the cross to be applied in our lives.
Tunahitaji kuruhusu msalaba ufanye kazi maishani mwetu.
He says forgiveness is difficult.
Inasema ya kwamba msamaha ni mgumu.
When resentments
wakati uchungu
and judgments
na hukumu
are allowed to lodge in our hearts,
zimeruhusiwa kupiga kambi maishani mwetu,
you begin to resent the person.
Unaanza kumchukia mtu yule.
Remember, my mom, she is my mom.
Kumbuka tena mama yangu ni mama yangu.
I couldn't change her. She's a wonderful woman.
Siwezi kubadilisha hii ni mwanamke
wa ajabu. But there was something.
Lakini kulikuwa na kitu.
Are you getting what I'm saying?
Unanipata?
There was something.
Kuna kulikuwa na kitu.
That was not fully what is supposed to be.
Ambacho hakikuwa kamili kilivyostahili kuwa.
And not just me, all my sisters and brothers.
Sio mimi peke yangu lakini ndugu zangu wote.
And you know what we've decided we're going to do?
Na unajua kile ambacho tumeamua tutafanya?
We're all going to go home one day.
Tutaenda nyumbani sisi zote siku moja.
And we're going to throw her a big birthday party, surprise.
Natenda kumfanyia karamu moja ya siku ya kuzaliwa.
And celebrate her.
Na kumsherehekea tu yeye.
To tell her that we love her.
Kumwambia tu ya kwamba tunampenda.
Are you listening?
Unanisikiza?
She knows she was not that lovey-lovey person.
Yani anajua ya kwamba yeye hakuwa mtu wa kupenda-penda sana.
She knows that.
Anajua hivyo.
And we are the same to her.
Na sisi tuko hivyo hivyo kwake.
You know, we say, to hug even is a big thing.
Yani tunasema tu hivi hivi na hata kukumbatiana ha. You know, ni ngumu.
But we are going to overcome this.
Lakini tutaishinda
and conquer this.
Na
we are all going, all our children.
Sisi watoto wako,
those in America, those in UK,
walio Marekani,
those in Kenya,
walio Kenya,
we are all going to go home.
Watu naenda nyumbani.
And we're going to have a big party for
her. Na tutakuwa na karamu moja kubwa sana.
And surprise her.
Na tutampa surprise mshangao.
And tell her we love her.
Na tumwambie tunampenda.
Amen. Okay?
Amen.
He says, resentment.
Inasema ya kwamba uchungu.
Judgments.
Hukumu.
Becomes lodged in our hearts.
Inaruhusiwa kuishi ndani ya mioyo yetu.
Hebrews 3:12.
Waibrania 3:12.
So 15 says.
Hadi 15 inasema.
To read, brothers.
Hakikisha ndugu.
That none of you has a sinful.
Ya kwamba hakuna moja wenu aliye na.
Unbelieving hearts.
Moyo usioamini
that turns from the living God,
ambao unamgeukia Mungu Mungu.
Unbelieving hearts,
moyo mgumu
that
usioamini
turns from the living God,
ambao unageuka kutokumwamini Mungu.
Remember, this is written to believers.
Kumbuka hii andiko laandikiwa waamini.
This is written to people that are born again.
Limeandikiwa waliookoka.
This is written to people that are called beloved.
Limeandikiwa watu wanaoitwa wapenzi.
It's a thing to read.
Nasema tazameni
that none of you
ya kwamba kati yenu
has a sinful
kusiwe na
unbelieving hearts,
kusiwe na moyo mbovu wa kutoamini
from the living God.
Kwa kujitenga na Mungu aliye hai.
Unforgiveness,
yani kutosamehe,
is sinful.
Ni dhambi
will cause us to have unbelieving hearts.
Itasababisha tuwe na moyo usioamini.
We are praying.
Tunaomba.
We are casting out devils.
Tunakemea mapepo.
We are declaring the word of God.
Tunatangaza neno la Mungu.
But it's not happening so.
Haitendeki
hivyo. Because there is something lodged in our hearts.
Kwa sababu kuna vitu ambavyo
vimewekwa ndani yetu. That have caused us to turn away.
Ambacho kimesababisha tugeuke.
From the living God.
Kutoka kwa Mungu aliye hai.
But encourage one another.
Lakini
daily.
Lakini muonyane kila siku.
As long as it is called today.
Maadamu itwapo leo.
So that none of you may be hardened by sin's deceitfulness.
Ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi.
We have come to share in Christ.
Kwa maana tumekuwa washirika kwa Kristo.
If we hold firmly till the end that the confidence we had at first.